thumbs up. Scott. Roger.
Dizzy X on the beat.
Hayo machiki kuno baka kuwasha. Wimbona victim dina jimu paneva. Tenzeri soche wamo niona kemba. Wamo ni pesa matemba. Wamo na efe wa jampa. 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 Bisho kaleko kuponta pateti kupishe ni nendi na ki. Ya kudoyowe ya kumfoko wine fya chitire chite nomba palikri. Ninkwata biti ficha ni pin. Uyo kemba future slim uko. Watini tempa, echo ningali pili la popin. I've been down for a long time. That's the reason everybody think I go now. Everybody keep saying that I used to be. Used to be my nigga, but I'm back now. Back and different, no more messy. If you beefing, beefing, yeah. Conversation, that's for losers. I just take it, yeah. Alikui, rapport in a kuti anja. Black and white, demu sabe kwati panda. Sop na angi, demu sabe kwati kanya. Ngome na umbi, aga basta wakanda.
Hayo machiki, kuno waka kuwanya. Wimbona victim, dina timu paneva. Tenzeri soche, wamo niona kembo. Wamo ni pesa matemba. Wamo na efe wa jampa. 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 Wamo na efe wa jampa.
Iyo story ya mbile. Ila tamba jize wa file. Ila tamba jize wa pile. Umukamba tila tinine. Uwali patuti la de. Uwali kupunda iye. Mapema soja kupe. Teni bululu buken. Teni bululu buken. Nangudine na ritipa tinaibaji. Zeta fila di bukile kumfwa. Iride nangu feni. Jumutu wenu nangulingiline. Ndamipunka. Omulandu mume na izanga kune. Apa nomba puju na tumba. Atileta pini nangu 20 pini. Ndedi panga fiati shachumfwa. Oke buwana moneni. Ndimwana panonde. Apa kwete 50 na 20 kuponga. Na wika pa webso. Nishi nifale. Na papa ta peni. Tumine mutale.
Hayo machiki kuno waka kuwanya. Wimbona victim dina jimu paneva. Tenzeri soche wamo niona kemba. Wamo ni pesa matemba. Wamo na efe wa jampa. 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 Wamo na efe wa jampa.
Hey yo, hey yo. Watch me kill this beat. Skaggs, 420, 420, 420.
DZX, Moonboy, Nash, Adrivo, Vienna, Nish. Yeah.